basibe misango kaba balango kulumirirwensi ngate bayise mateka baba sanga baline ebipande ebigumiriro kulyenguzi baba kula ke misango mbute bawagira government omulamuzi nabalagiro kwewozako katanna bakutemula ne batandika okulambika songa zaabwe
same story.